jazike kanso kemba we chibuzo we chibere chiukolo mbabuke komwe twale simanyi mufaka baminga chibali muntege kange chibalese kutusiya oba chibatemberawo mabuli mukaza itawo gweno uliro bwetavu lero twajirwa bayaye wadda tunula taye teka okukukwana wogano okukyama wali naliokajerega ngolo kyagoba kukuswaza mukalera boyo obubi obumujjudde naye tasimanyi nnyabo wange ate n'okuba kalwadde oba kanoonya bakuttanza omutofunye kwatagago mbwabawala nina abakusinga n'ebbeeyi nze sisobola kwegomba n'otunuulira kujerega ng'osobola okumuliisa nga neewuwa olusasiba nga n'olusaati mwali lwafadde ennyo ntenko lirimulirijjudde nga bwe ziba siringi wagula sigala nnende n'amanya nti kiwedde nze bwe weeyisa bw'otyo okuyita muyaye era sikubala mu katoola bye mutulanga byaffe mukama yeeyabituwa ne bw'otukijjanya talikyusa
kanda bali twanganga.